bala gotso ke khale ba o batla khale ba o fumani ba bala gotso Come, Swara, come, Shavali, Shaburinga, Shwa.